vale sigone bangonini kuzebe inkosana umbongeni kwabenyathi kuzele ingoma kwananelithi lokugwaba kwamthusi kuzebe ukusikhambo wabambo eswatini kusasa lendodana balifunda ezinkanyezini inhlobo yamakubo umculo omungihlofisa izingelo simajukujukwini kuke kwahlokomisa izwe zonke ngeshiya kuzilandle nasemangonini umbongeni undlovu ephelezelwa emzwini esiqhuveni esidike imvekuju kuhlungisinyoo semakhosheni segiya ngethambo lika usikhambo nasemdansweni nasezimbizeni zasekwenameni usikhambo mvo nokuqanjwa phezulu emazulwini.